fadaana shacabka iniisin ogaatan dhibaatada ii dheeftay shalleyn nabadi ol dhibaatada ii dheeftay shalleyn qax iyo deganaan dhibaatada ii dheeftay shalleyn warbarasho warbarasho darro marka mayna dangniingeen may dangniingee ini dowladda keliya una qabna shakhsiyaad ninku burburina una galanta ka qabana una la shaqeyna unina dantaano intaas ka jarta owlaadana warbarda hayan qax tabarman hayna dhibaato tabarman hayna
may basiin lahaa lankii abwaanka hay eray deel quraan dhigangaa daayin ilaahaya sodob laku dhoori maduu maayo doorun laku dhoorina wulishay malku daawawow lankii walaalshay dogonnagadiina daa'imanga booray lankii walaalshay dogonnagadi daa'imanga booray reer goonfur galbeedow hunta siin sheegay dooyay urunhaanba siin duro idhugunsada yaa runta siin sheegay dooyay urunhaanba siin duro idhugun sidaa runtaana siin sheego may buwaa lan shay in doorana yaanuun lan shay in doorana yaana ballanna ku baxaanaan sifaatka munaafiqnimada yaleena una lankaana aynin doornaanay lankaana markii isu buubo unjeeda lagu haqo badaan uni hadajiyaana inti lankalaad balin deerin
hoolkan hadda meega qaade kun qofa qaade idubiyu hoolal kala jiraan ay dhisi dowladda koonfur galbeedaa dhistay maysiin weydiyay markii unu unta qooyaani xaawsa korow i muraayiseenoo warqabee unaa ka degaani hamiin walbaba dadka doorka ah yala ka dilaayay magaalada aawa shariif siidke aawa sheekh aadan wariish aala abnabadaale abdiidow aawa sheega kore horta tiri kore haddii ana tiriya kale dhammaantii madagii ilaaha ku baas
ku hadalay horta ini oo dowladaana faylato oo koonfur galbeed meyl laree sidii laku fadaayi hayti ya dareeme meyl laree siyaasa dadkiin ka jarnana hata markii koonfur galbeed la suubiyay inay siyaasaha galeen aan maleeyeen sidaan aaminsano tan kale ma ee ini un baarlamaan la isurnaano dowlad ornayn ku daran markii dadkii unnoo horay horan dareeran yahaani unnoo dambe i walay unanay lamid ebani oon horan dareereen eedanka faraxsanaayni ini oo meyl laraayiso helna meyl laraayi dowlad ho un waayni dhib ma leh
matun koreyd ma intuu umahadnaqay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane shariif xasan oo naqadii lankiin ku horreeyey oo hakujeeda deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya oo iski dayay inuuna kubana barnaamijkii haaye aamusa fadhiista ilay inuun dadku gurno meela helkaasle unu rogi madaxweynihii sama fadaano una ini madaxdana wadanka madax ku naqano fadaanaari iski day yaa horta madoonanka mahadnaqe ana geeka unumayha ogaaleena kiishalaynin saabciyaay markii inti roognay laakiin markii hama roogina isbedel bereehowsu nin saabi wali naqan doona dabaan weystaa dareema kore dadkii shalbahayaan hooba macnaha sheekada deerta meelle oonka dambeyta deerta dadka dadkoomay naqdaana wanaagii i dadka horumarsho ka shaqayow i dad dalaaliin ahoo dalsho i dadsho galdow